Your music man.
Okay.
Exclusive from iceheartmusic.com.
Exclusive from zambiatunes.com.
Mr. Focus, the silent assassin. Yeah, Egisaka Jiri. Jazzman, I see. Show them what you are made of. A devil issue where you never give up. Show them what you are made of. Shive, you never give up. Tao konta koni shimbi. Walange zikile wajabwishe. Wapangwa fimbi. Teti wakuchite hando wakembwa. Wapangwa fimbi. Baletelete wasunkanye. Wombe shampaka feba tunganye. Iwe destination in heaven iwe na kuhe upo bata utovela you ain't for sale. Sunka game with your wife iwa we mwine. Lela ipalakanya kuliva mwine. Kuwa kariyabo wapenda wakutwale. Uyoba jengolu sepankwale. Show them, vaipime vaicheme. Vasakamane, vafilwe no kulanda wakankamane. Veshive wali wa serious. Vashale vale iteka tsili as. Sikile wako ate chanzo. Hawa icho kwanga shavu sanzo. Destiny yovyo yovesho kufimba po. Iwe kutula hero tajimba po. No, mama tambe chimwane cha mfulo. Chaleta varati pa dansi fulo. Chapanduka kwa tini chapanswa. Shetani atutu masanswa. Show them what you are made of. Devil issue where you never give up. Show them what you are made of. Devil issue where you never give up. Tao konta koni shimbi. Walange zikile wajabwishe. Wapangwa fimbi. Teti wakuchite hando wakembwa. Wapangwa fimbi. Hawakari wabombafi. Hapo wapita wantu wa sontafi. Icho, wantu hawa. Tesa izi obe mule ipima. Lekela wakulu icho chile kuchena. Hawene wachila. Wafika, kala zicho ndo ziule kutika. Hawa, hewa kulapanya. Hawa, hewa chitanefi. Hello fingi, kuna kafeno kupenda. Mwana heta ponyo lulenda. Hawakari. Levo ya muntu yawe patari. No spicy but it's chena chikari. So hot kuchila kalahari. Ni major one but no bushiri. Kukutula maki kwa wulo musomani. Washarila mwana bedahari. Baya la puisha mazegari. Lelo ni Dubai tu woi ni mpari. Kupita pakati noti kumbari. Ra kwa wawantu. Kwa wawantu. Exactly. Show them what you are made of. Devil issue where you never give up. Show them what you are made of. Devil issue where you never give up. Tao konta koni shimbi. Walange zikile wajabwishe. Wapangwa fimbi. Teti wakuchite hando wakembwa. Wapangwa fimbi.